RadioRock.com.
This is the remix, man. Cie, cie, cie. Nie subi ndani ya banyu mze.
Wanajua bingwa yupi? Nani gwiji?
Sisi.
Watoto wa mji huu wote shatandika miti. Biti kija kwa nacha huwe natoka gambichi. Chichi watu wa Ntwara ni Mbagala ukijichi. Man, kama Dubai ya giza oda. Mina beat kadem na boda boda. Aya maji ya mwezi koga. Sisi wazee wa anga nye chini na Saratoga. Ugo nire, mambo wi mambo tawire. Mkija bila breaki mtakufa we. Mi, kushindo pambano hakuna ni majabu kakukuta milima Uruguru chunya. Sasikiza hili, afu sikiza shairi. Ngoma zangu kuzerewa mpaka dimbili. Ndiyo, nika sheshe changamoto vumilia kaumeoa mwanamke mwenye mtoto.
Relax, relax, 255 man. We going up, hey yo rider man, 250, let's go rider.
Nyita papa mkubwa imfura sindi butura. Iji sasu charutura kuga kevu na kadura. Imigami mchura oya na mutimi ngura. Hazi na omna nura nuko tuyuzi mugura. Manyajira buvura wa manga itambura. Domo kabimbi sura ngagu siga bakuvura. Mwonja ngurubura inzira mpinda nyura. Hibya kumanura niga chira vira rura. Narapke bange mutara menye nzira munyura. Mucheke kwa muteyu goba gusangumura. Rukavu nizina na hawe yendi sungura. Nago ninda guzo mchini naje ntacyo binyungura bo muterwa wa nyuma ntibinungura muri nkungu zimukomeje gukungura iyi rap ninga food nyeganye zishundura turayikina nka barya niga nimwe mfungura. Now I'm a be real with y'all, me amigos, I've been running this shit since 2-3-0s. I've been getting paid, you'll be doing your free shows. I win these games while you busy missing free throws. Sit down and learn from the king motherfuckers. Niko muvuduku kaze nge ntabwo mwamfata. You know I raised your sons, ni baba ye. I never stop eating your game, check the menu.
Yeah, we back 255 right now. Straight away from Rock City, Rap City. My nigga Nengo, let's get him.
Hey, mini zedia gold, yo, bring, bring. My shine, ukini win, una big thing. Una everything up on the run town. Nitafute unipate uwe juu ya crown. And trust me, kila moja na nitaka. Msibani lambi lambi japo chachi ni sadaka. Siri ya kitambi ni mimi, bila shaka. Nikose uje ufe maskini, mother. Mie ni rushwa kwenye public service. Deficit budget ya fukara kwangu najis. Ukini pata ishi nami kwa nidhamu. Nyotangu imefanya paka mcharo kawa mtamu. Na unabudi kuinama si unataka cha uvungu. Cheka tu Afrika sana na mwona koi mzungu. Binadamu umeumbwa kusema. Ata mimi ningekuwa wozu ningemtendea sepetu wema.
Chill Nengo, chill, chill badige. We going up again. It's now 257 in the house. My nigga Beefus, let's kill them.
Toka Kayanza mpaka Buja kuna kunifikia. Uwe wa Nyanza wakuja wote wamesha potea. Nisha wabwaga wote na kibuka kidedea. Bingwa wa misimu yote na nini cha kuniambia. I'm a hip hop keeper, Beefus the shooter. Watoto wa kike wananitaga the rooster. I'm lost king of first school and new school. Get out my way nigga, I'm so cool. Unstoppable kind of thing, hurricane. Impeccable and I'm lacking Solomon. Toka ends mejifunza kufight alone. Iko was me wa kwanza on this throne. Iga wane, be number one. Bisha ni kushone, first ni kuchane. Hatuko saa mna fever, hamjamin. Tadi chawa kudeliver, haya madin.
Awari chumi na zibidi nange mogara mye gaho ngasamye. Mushake mi yunge ngame nyujibi hatane. Miruke gusomja Francine na usigi ngorane. Ngorane nijewe narawa sidze ni mnihangane. Ngora danso undari rimbanga na rapa mura beat. Zaba ganza nzoba hamba nzona bicha kuma hit. Imu jinga igitega ni makamba banyita kingi. Na umiko meza nginyo nyingende mura humba muri wiki.
ZWAP.com